qad kasi toosanka jiray cabdifatax cabdulla yuusuf gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo galabta isku day dilling jay sida fadi xaafadda dharkanley degmada wadajir cabdifatax ka dhawo warbaahinta dafed media
dafed media ala umaadiin ciidiidaasi had celiyeen sida oo axwaalla dadka deegaanka kulli ina daretaan maxasabtin
cabdifatax wayna deertay in geega baabuurka ay qarax miinaha la gahiriyey marka arrintaas maynin ka sheegi karta
arrintaas diidi ilaahan oo fokii waa waktigii ee ahay alxamdulilah darwalkan ilaah ka badbaadiy dadka kale soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo meel ka adda waa in ilaah ka badbaadiy alxamdulilah ed ilaahay faylalla warbixaas ma jiro min kisiri nahayti sina ka amnigana marka markii weel oo lagu shaki baawurka lin sheegi hooyeen arageen bayna sheegana in amin iyo ato horta miqaanada markii weel oo la sugaaw yaa miinadii qaraxli ka tagay
ediyeed xaafad oo qaladkan ka dhihi intay ahayta
ani xamraa hakilaabadi geeraadaha shaqa injiri nililaawo abgooyi idaakada shaqa injirni xamar hakilaabadi marka xamar hakilaabadi marka hol shaqa ka jiri lagu jira hasi balan lahayna diidab nilaha ka jiri mid baabka raxay adi shirkaas hakisteedi yarki darawalka ahaa gabar oo maaragtay oo hawliyadkiisi aroodiisi ayaa maysalaayo inay alaabtiisiihay injeeyo injeeyo heerka gali shandarnisalsidarnis oo kala heerki jiri walaawan walle markaas likaraabki yaaleen qiyaase akad baaritaan dareere baaritaankii ka shal xadaa doonto wal markaas likarasi wo iyo ayaan iyo wal hore in karasi kunaa hoy iyo ayaan baaritaankii ka xadaa
wal hadda oo dhaawac dadka deeri ama dadka shacabka caadiga meelo iska dhawaayeen ama isin ama darawalka wal jireen
maya waa markuu kuleego jiraan lama askari oo iyo dhaawac fuud hadeertii alxamdulillah laakiin wal kale hadda dadeeri ma wal aragay baana likadigtuunaada marka
hore ediyo ediyo maasanta cabdifatax
maasanta walaasaa.